inqobo yokubana nendathane yamakhosikazi nezintombi ingenye eyayenzeka ekhathini zeTestament elidala. Lithini ngqongqongqo iBhayibheli ngohlelo kaNkulunkulu ekuqaleni? Hlala ungasuki, namuhla sizobuka ibhalo ekuphenduleni lombuzo khona la ohlelweni zomndeni. Angubingelele ezomndeni uhlelo kulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola inxaba mxwele yombuzo ovele endodeni enothando nowesifazane ongaphezu koyedwa. Ibuze yathi, kungani ngingamukeleki kuba nomndeni osekelo zawo yizwi uma kukuthi ngithandana nabaningi besifazane? Amadoda anqala ezwini, o-Abraham, o-Jakobe, o-Davide, no-Solomon, babe namakhosikazi amaningi. Ngokubuka iministry yenu, igxilile ezwini, angiboni yini eyenza ukuba nimelane nezinto ezinjengesithembu neingodosi. Ngizibona ngengumKristu othanda ukuba neingodosi eziningi. Ngithanda besifazane abathe xaxa ngesibalo impela. Akukho sizathu esingeza singakwazi ukwakha isisekelo esihle nesiqatha nesinakekela konke okuqondene nomndeni. Uguqulo abanini lakhona izifungo zifaka indoda eyodwa nosifazane oyedwa na? Hayi, cha, asichaze ukuthi alikaze lube khona uguquko. UNkulunkulu wayivese ehlela ukuba umshado ube ngalendlela kusuke ekuqaleni. Ake ngicaphune. UJehova uNkulunkulu wakho isifazane ngobamba belithathile kumuntu, wamisa kumuntu. Wayesethi umuntu, lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami. Uyakubiza ngokuthi indodakazi ngokubuthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiyisa nonina inamathele kumkayo bakubanyamanye. Genesis 2:22-24. Lama vesi acacisa ngokusobala ukuthi indoda nenkosikazi eyodwa kwabe kuyicebo likaNkulunkulu ngoluntu kusukela ekuqaleni kwendalo. Uqinisile nebala uma uthi okhokho abathile basetestamentini elidala namakhosi imbala babe nesithembu. Okukhohlwayo kuqaphela ukuthi iBhayibheli kaliwukhuthazi lo mkhuba. Kunalokho liyawuchaza ngokwesiko lezizwe zasempumalanga zangaleso sikhathi elalivelele. Kucaca ukuba no-Israyeli leli siko walithathe kuzo lezizwe ezabe ziqhelile nenkosi. Uma uqhubeka uziphi ithuba ukufundisisa zona kanye lezo zimo zesithembu, uyothola isifundo sokuba kasikho kuso esaba kumbe saphetha ngokuhle. Kuzo zonke lezi zimo, uthola inkosi kumbe ukhokho nesithembu egcina kwangqingetshe. Kwezinye izimo, lezo nkinga ziba ngeyinzima kakhulu. Uma ungabaza lokho, ake uziphi ithuba ukufundisisa ngo-Abraham, uJakobe noDavide. USolomon yena nguye ogqame kakhulu. Ekugcineni kwaba yibo abesifazane bakhe bezizwe abaningi abamholo phathe washiya uNkulunkulu wakhe. Nenzela nalokhu ukuthi esikhathini sikaKristu isithembu sabe sesishabalele kwa-Israyeli. UPaul kuThithu 1:1-3 ubalula ukuthi amadiakoni makabe indoda emfazi munye, ngamanye amazwi bona base besesimene esida sehluka kancane esicishe sifane nesethu kulezi ikhathi. Okukudivoza ngamanye amazwi okuhide lesithembu busululu. AmaRoma ke ayengomapheke ethulula. Kuba lo mhlola wabo wasungene zonke izizwe ezayisembusweni wawo. Sakaneleke ukuba sibuke lokhu ngokomlando. Ake sibuyele kwenzeka yombuzo wakho. Udaba lapha uthi, ungumKristu othanda besifana abaningi nofuna ukwakha umndeni ohlelekile ngabo bebonke labesifazane. Ayi, lokhu kukungcengcengcengcweni. Uzikhole ukuthi uyakwenza kwenzeke? Nangokwezwi neyinqobo zemfundiso yalo ezingubunzima, icebo lakho lithanda ukuba nofa ezintweni eziphathekayo ezomthetho nendlela zokwenza izinto zenzeke. Okunye okukhulu ukubuka kwakho ezocansi ngokuvulekile, kanti izwi lizibuka phakathi kwababili kuphela. Futhi lumi luwuphawu lobudlelwane bothando phakathi kaNkulunkulu noluntu. Kafuphi, sicabanga kuzoba ngumqondo omuhle ube uhlale phansi ube nengxoxo enqala nongakulalela ngalo mgomo wakho wokuba sothandene nabaningi. Ake wenze ithuba nomfundisi webandla ongakwazi ukuqonda kabanzi ngokwezimo zakho. Nokho sikhole ukuthi thina sikukhanyisele ngokuthi izibhalo zithini ngalesihloko. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.